akiombeki, changu akiombeki, changu akiombeki. Leo nimepata senti, nile tuna baby. Changu akiombeki, changu akiombeki. Umuziki tunafanya na you know. Ala ala usija ushika mtalimbo. Kamta limbo.